much money.
Chumbe, kutuwa na osho mdomu, wejifanye ziwa, nikuge uke nyonyobo.
Nyonyo ake!
Sirembe shuki ondoka na kusema wewe, oya, mindo mimi ni onjo ndogewe. Huku kwetwa tutongozi labla ushindwe wewe, oya, na mashemeji chopea na omama. Mala ya kachika,
wanina usu,
ofa ninywe pombe ngapi lewe,
wanina usu.
Siogopi kufumaniwa, sinime ataka mwenyewe. Kumbe alenloga mesha kufa,
ijagi menipanda we.
Aleniloga mesha kufa,
ijagi menipanda we.
Jamani alenloga mesha kufa,
ijagi menipanda we.
Aleniloga mesha kufa,
ijagi menipanda we.
Katumia dawa gani?
Aya twende nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo. Twende nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo, nipe mkunjo.
Nimeulizia urithi nyumbani, baba kaniona kama kisirani. Wapi mali zangu tumalizane, kasema tukutane msibani. Ule mpa umbea leo kakutaja,
kakutaja.
Friji lake aligandishi kakutaja,
kakutaja.
Mala ya kachika,
wanina usu,
ofa ninywe pombe ngapi lewe,
wanina usu.
Siogopi kufumaniwa,
wanina usu.
Sinime ataka mwenyewe,
wanina usu.
Kumbe alenloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aleniloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Jamani alenloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Aleniloga mesha kufa,
ijagi menipandawe.
Katumia dawa gani?
Aya twende nipe mkunjo,
ukinama
nipe mkunjo,
ukinuka
nipe mkunjo.
Twende chini
nipe mkunjo,
ukibinjo
nipe mkunjo.
Ukinama
nipe mkunjo,
ukinuka
nipe mkunjo.
Ekwa chini
nipe mkunjo. Twende nipe mkunjo,
mashalavu
nipe mkunjo.
Ukinuka
nipe mkunjo,
Rashida Wanjara
nipe mkunjo.
Twende
twende nipe mkunjo,
Wekitasa
nipe mkunjo.
Ukinama
nipe mkunjo,
Dike Shuka
nipe mkunjo.
Twende tena.